Mwatu hajara.
Yes, mommy.
Ne, sister, nami no tuba de tu vire seyo.
Kani ni mbite nebida.
Who is it for? Oh, stream, but you're bossy. Yes, you're bossy. Read, read.
Chicken.
Hello.
Choka mkwano ndiye no ntegese.
Sisi jangu mle chikanga tanu mkwano.
Ni tanu nga nyingi.
Mushibeo, mushibeo mbile.
Na ya basaja, chichite mweso ni wawezi. Chichite mumbatida.